olo e whaafafonga ili SBS Samoan sa ili nisi mautala ili sbs.com.au/Samoan.
O le mata upu I le whaamutaina o maitanga whaatina po o le abortion. Ma ia tatawa le tūpāo tina matama ita I e whaiai le whaai unga e whaamuta se maitanga whaatina. Masalo o se tasi leo mata upu e le taumate o le a whaavaiai le palota a le toatele I whai ngā filifilinga mō le peresitene o Amerika I le vaia so o mōmonei. O le suitau wā, o le Democratic Party Kamala Harris, o lo tū leia le whinaunga I le a ia ta mā ita I e whaamuta I se mā itanga whaatina. Ai o le sui o le Republican Party Donald Trump, o lo o tū leia le whaai unga po o le whinaunga et te. Iau se tāli e nei ua toe whafangu mai ai, I pālota nei Amerika le tūlanga I le whaamuta ina o mā itanga whaatina po o le abortion. E iei se awa noa, e ono pāsi ai se tū lafono. E toe tā aia I tū ale aia tatau o loo umia e le I tūpā tatau o le I tūpā o tamā itai I au se tālie nei, e filifili ai e whaia se abortion. E iei se awa noa e ono pāsi ai se tū lafono. E toe tā aia I tū ale aia tatau o loo umia e le I tūpā o tamā itai I au se tālie nei, e filifili ai e whaia se abortion. O le manatu o Dr. Prudence Flowers, o le mata upu o le United States History, I le Universite o Flinders, I South Australia, a iai se suinga I Ausetania nei, e te lea lea vanoa, e mōli mawina ai,
Queensland is such a wild card at the moment that if it was going to happen in any place, Queensland is the place where there's the greatest potential for either a revisiting of the abortion decriminalisation or kind of a radical conservative agenda coming into play.
Dr. Prudence Flowers, ole US History, ile Université of Flinders, I South Australia. Ole mata upule neina o yefina ngalofa aria ile campaign, mo palota ole pale menesetete o Queensland, le anafaye ile faai unga ole vaya so taluai. Na faalia se manatu o Robbie Katter, le sui o le vaenga upufai le Katter Australia Party, I le tatau, o na faatapula aino le a ia atina matama itai e faiai abortions. Ai le faai ungo le vaia so na saunu ai le sui o le senate I le malo tele Jacinta Price, I lona te tee I le faia o tautonga e faamuta ai se ma itanga faatina ua faitau vaia so. Beita ina sa unua se sui o le National Party Senator Bridget McKenzie, e ui I le iwi via o le mata upule nei, o le tiute tau ave lea a se tete ma teritori, la tau te whaatu la funoina.
This is absolutely in the purvey of states and territory governments and lawmakers. That is how it is in our Commonwealth. So it's not unsurprising that it's become a feature in a state election. I don't think it will be an issue in the upcoming federal election because these are matters for state and territory governments.
Senator Bridget McKenzie, Ole National Party. Ai ole a tonu le tūlanga wha ale tūla fono o abortions po ole wha amuteina o mā itanga wha atinai au se talia. Ele o yeise a ia te tau e whai yeise abortion I lalo o le tūla fono whaavae po o le constitution I Ausetalia. Ma ele o yeise tūla fono e whaatangaina, pe whaasa inai e tā au fi aile atunu u atoa. O le upu o lo o whaonga ina I le abortion, o le decriminalised. O lona winga, ele o se whaai unga e mōlia ma whaasala inai se tangata, ai le pule a whai ngā mālo se tete mā territory. Rona winga, e mawhaia e se mālo se tete po se mālo territory ona re-criminalised, pe avea ma māfua anga o le mōlia ma whaasala I nai se tangata, ai le teiminei o le tele o se tete po se tete umua ma territory o lo o de-criminalised. Rona winga, e le o se whaai unga e mōlia pe whaasala I nai se tangata. O le se tete mulimuni na whaia le whaai unga e decriminalise abortions, o le se tete Western Australia le tau sanga taluai. Lea ua mawhaiei o na whaamuta se maa itanga whaatina, ilalo mai o le lua sa fulmaletolu vai aso le maa itanga. I South Australia, na decriminalise, I le tau sanga lua fe lua sa fulmaletasi abortions, e tau i le lua sa fulmaleluwa vai aso ma le ono aso, a e mawhai o na whaia i tua mai, o le umi lea, pe atalia e ni fōma i se to alua le tatau ma le tāla whiangai o na whaamuta ina se mā itanga. I Victoria ma le Northern Territory, e mawhai o na whaia se abortion i lalomai o le luas fuma le whāwa a yaso, ma e mawhai e fōi i tu atu o le teimile nā i se malianga ni fōma i se to alua. In New South Wales, e mawhai o na whaia se abortion i tu tonu mai o le luas fuma le lua vā yaso le mā itanga whaatina, ai i tu atu o le teimile nā, e mawhai o na whaia i le malienga ani fōma i se toa lua, ai te tau o na whaia se ata o tonga i se whale mai, po o se no whuanga ua pāsia se approved medical facility. Na saanoa Professor Louise Keogh o le University of Melbourne, School of Population and Global Health, e ui ua decriminalise le whaamutaina o mā itanga whaatina, a e le o whaingo fiai o na mauaina e tina uma mā tamā I tai uma I le atunuu.
In terms of access in Australia, we have a heavy reliance on private services, which is probably not ideal, but we'd probably like to see a slightly higher proportion of public services. It's very difficult to get cheap or free abortion in most states in Australia. Most women would be reliant on like a Murray Stopes kind of service, which has an out-of-pocket fee.
Professor Louise Keogh, Ole University of Melbourne. Ole tau ole abortion, ese. E whalongolango ile tu aing procedure, po ole tau tonga, ma po oai e whaia, ma le nofuanga e whaiai. Inisi o tautonga e mawhai o na whai e fua, ai onisi e whai tau afe maafe tā la le tau, wha au popo iai, ma fua la au ma tonga fitinga wha au popo, ia ato ai ma pasese, o le malanga se tangata, I se isi se tete po territory e whai ai. E se a maua se abortion tau ngofie pe whai e fua I le tele o se tete ma territory I Australia nei. E pe ona saunoa Professor Kirsten Black o le University of Sydney e au pito whainga tā atu mō tina matama I tai I nuu mai tū mālo mā o tua.
They do face kind of lots of barriers in terms of, you know, not having a supportive healthcare practitioner if the GP in their town is a conscientious objector and, you know, won't provide medical abortion. They can do telehealth or they may need to travel large distances, and sometimes the pharmacists also will refuse to provide the pills that are prescribed. You know, the other thing is that we need to kind of look at our conscientious objection kind of rules and ensure that there is that healthcare practitioners who don't want to provide abortion, you know, they must refer to another practitioner so that the person has access.
Professor Kirsten Black, Ole University of Sydney. Ai ole ase avanoa, ole toeta ai I tua ole tū lafono, ma recriminalise pe whaasa I nai abortions I Australia. E nā o Queensland le se tete lea ua pei ua whaatala no aina e nisi, le toe whaatapula aina wa aia ati nāmata mā ita I e whai ai se abortion. Na sānoa Professor Kirsten Black o le University of Sydney, o le iwa se fulma le iwa pasene o abortions e whaia I lalo mai o le lua se fulu vā I aso le mā itanga. O abortions e whaia I le o vātu I le lua se fulu vā I aso e mā fua o na whaia ona o se wha ale tonu I le afu afu po le fetus po o se isi mā fua anga wha ale soifua mā lolo ina.
Abortions after 20 weeks really only take place in very extreme circumstances or often where there's fetal or severe medical illness. And often the process there is that foeticide takes place before the abortion because otherwise it's very distressing. Anyway, so, you know, it's kind of, they're kind of nonsensical bills, really. you know, very few cases present in those circumstances where there's not a really good kind of medical reason.
Professor Kirsten Black. I America na tue ta ai i tua lea ia le nei ati nā matama i ta ia fai ai abortions i le fai unga le fai amasinonga sili le Supreme Court i le mata upu ia Roe v. Wade. Ai na sa anua Dr. Prudence Flowers o le University of Flinders e le te le se avanoa o le tupu mai o le tūlanga fai pena i le mata upu i abortions po le wha amuta ino ma i tanga wha atina ai au se talia nei.
Because there has been such a recent wave of decriminalisation occurring over the last decade, it's very hard to imagine total bans being introduced. I think in terms of the Australian context, the threat to abortion rights is more nuanced but still very real, and it's something that people should pay a lot of attention to.
Dr. Prudence Flowers. O le reporting fa maopopo ina Jessica Ba, ma Peggy Giacomelos, mole SBS News.
Toi fia fa fofonga ini si tala fa pea, fa fofonga ile Apple Podcast, le Google Podcast, Spotify, ma po fela vai ma wailo podcast.